Ni ku isaha y'i saa mbiri muri studio za 95.5 radio Nyagatare. Kanizere ko mumeze neza cyane. Ni kuwa gatanu nk'ibisanzwe hano tuba tumeze neza cyane, tuba dufite ikiganiro cyiza cyane Friday Vibration nk'ibisanzwe rero n'ubundi turagifite. Ariko nanone mwibuke ko tuba dufite agakino k'ikinamico runana tubanza kumva tukaganiraho, kubera yuko bivugirwamo ni ingenzi. Urubyiruko ruba rudukurikiye, abantu benshi baba badukurikiye, ni umwanya mwiza twicara tukaganira, tukareba ibibazo bibangamiye sosiyete, hanyuma tukagenda dufata n'umwanzuro. Ni byiza cyane rero ngira ngo tumaze kumva udukinamico tugiye dutandukanye. Kuri uyu munsi rero ubwo ku wa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa 11, twagize amahirwe yo kuba turi kumwe na ekipa y'abadutegurira urunana. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira nabo, ndetse babaganirize, namwe mubaganirize kuri utu dukino tugiye dutandukanye tugenda twumva ku butumwa bugiye bukubiyemo. Hari ibibazo mugenda mwibaza byinshi, kubera yuko wenda ntago gihe kiba gihagije, ariko uyu munsi turaza kuba dufite igihe cy'isaha. Ntatinze rero, reka mbakire muri studio ikaze.
Murakoze.
Okay, mwatangira mwibwira abadukurikiye.
Murakoze, turabashuje abakurikiye Radio Nyagatare. Nge nitwa Brigitte Mutanguha, nkora mu runana, muri biganiro binyuranye bagenda bakurikira by'urunana development communication.
Urakoze cyane Brigitte, ngira ngo iri jwi bahise baryumva. Hanyuma no ku ruhande rwawe tukwakire.
Murakoze. Ndabanza kubasuhuza, nitwa Eric Abahisa, ni umukozi w'umuryango Young Women's Christian Association, YWCA. Tukaba dukora cyane cyane ibikorwa bijyanye no guteza imbere umuryango, no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
Yes.
Murakoze cyane. Nge nitwa Bunani Jean Emmanuel, nanjye nkora mu runana ntunganya ibiganiro bitandukanye.
Murakoze cyane, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'isaha kugira ngo mudufashe kugenda dusobanukirwa byinshi. Tumaze igihe kinini twumva tuno duce dutoya tw'urunana n'ubutumwa bukubiyemo tubuganira n'abakurikiye radio. Kuri iyi nshuro rero ni amahirwe dufite abakinnyi n'abategura utwo duce. Ni amahirwe dufite rero ko tugiye gusobanukirwa byinshi. Nagira ngo ntatinze ntizimbye mu magambo, mpite mpereza Brigitte umwanya dushoze cyangwa se dusobanurire muri make ibyo tugiye kuganiraho muri rusange.
Urakoze cyane. Nongere mbasuhuze abaduteze amatwi, tumaze iminsi tubasura tuza tuganira ku makinamico magufi ategurwa n'urunana development communication hamwe n'abafatanyabikorwa banyuranye. Tukaza tukaganira tukababaza tutese twadukinamico mwaradukurikiye, ese ubutumwa burimo mwarabwumvise, ese mwakuyemo iki, ese bwahasize iki, kuko ni amakinamico magufi abagamije kugera ku mpinduka izi n'izi. Uyu munsi rero nanone turaje twishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ku dukinamico tubiri mumaze ibyumweru bibiri mwumva abakunzi ba Radio Nyagatare. Ndizera ko mwadukurikiye nk'uko bisanzwe. Ni udukinamico noneho natwo tuvuga ku bijyanye n'ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa, cyane cyane abari mu nkambi, abari mu buzima bw'inkambi. Ikinamico ebyiri ndizera ko bazikurikiye, muraza no kutunyurizaho kamwe duse n'ababibutsa, hanyuma tuziganireho ese ibyo bumvisemo bijyanye n'ukuri k'ubuzima. Nubwo ari ubuzima buvugwa mu nkambi, tuzi yuko ntabwo ari abo mu nkambi badukurikiye, turizera ko nabo ubu biteguye bakurikiye, ariko ni n'ubuzima buri hanze aha hose mu gihugu hose. Ikibazo cy'ihohotera ni ikibazo gikunze kuvugwa, gikunze kugarukwaho. Aha rero ni mu bukangurambaga bugamije gukangurira cyane cyane abari mu nkambi, abagore n'abakobwa n'abagabo, kuko birabareba, kurwanya icyo kibazo cy'ihohotera. Niyo cyatuzanye rero ngo tuganire kuri ubwo bukangurambaga, batubwire aho bugeze, icyo bubagejejeho. Turizera yuko biteguye, bari buduhe ibitekerezo, ndetse tukanakuramo n'ibitekerezo byadufasha gutegura n'iz'ubutaha, kuko kuko ntabwo ari ubukangurambaga bw'izo kinamico ngufi ebyiri gusa, ni ubukangurambaga bukomeje. Hari izindi turimo dutegura, hari izindi tuzategura. Ibitekerezo byanyu rero baduteze amatwi, turabitegereje kandi turabashimiye yuko turi bubane.
Okay, murakoze cyane. Sinzi niba okay, niba namwe mufite ikindi wenda twamwabanza kudusangiza mbere yuko twumva kano gace. Okay,
murakoze. Urebye cyane cyane ubukangurambaga busa naho bwatangiye, ariko noneho bugeze no mu gihe cyo turi mu minsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bikunze kwitwa 16 days of activism. Bitangira ku itariki 25 z'ukwa 11 ikajya ku itariki 10 z'ukwa 12. Ibirwanya cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose, ariko nanone tukagaruka cyane cyane ku ihohoterwa rishobora rikorerwa abagore n'abakobwa, kuko risa naho ari ryo riri hejuru ugereranyije n'abagenzi babo b'abagabo. Ariko noneho bikagera ku buryo kucyo twita ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko noneho rishingira cyane kwishimisha mu mubiri. Ibyo ngibyo bikaba bikunze kugaragara cyane aho hari abantu barutanwa imbaraga, haba mu buryo bw'ubutunzi ndetse no mu buryo bw'imyanya. Ibyo rero iyo bigeze nko mu nkambi usanga ari ikibazo gikomeye, kuko n'ubundi busanzwe abantu bari mu nkambi baba basanzwe bari muri mu mwanya navuga utabaha imbaraga geranyije naho batuye nabo basanze ndetse n'abandi bakorera mu nkambi, haba batanga ubufasha abayobozi n'abandi bantu mbese bari hafi aho ngaho cyangwa se abandi bayobozi no mu nkambi, hakazamo n'ababandi nkatwe twese imiryango igitandukanye bigenda ifasha mu buryo butandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Bityo icyo cyizere bahabwa ndetse n'umwanya bariho no mu buryo bw'ubushobozi bikaba byakurura ko bahohotera abandi, cyane cyane mu biganisha mu buryo bwishimisha mu mubiri. Ari cyo kibazo ngira ngo cyane cyane iyi kinamico cyangwa se ubukangurambaga bwari bugamije kugira ngo turebe uburyo hagira kuzamura ubumenyi bw'abantu kuri icyo kibazo ubwacyo ko gihari, ndetse n'uburyo gishobora kuba cyakwirindwa no kuba cyakemuka. Nkeka ko nk'umuryango wa YWCA dufatanyije n'umuryango mpuzamahanga witwa ICVA, niyo ntego yari ihari kugira ngo turebe ko ubwo bukangurambaga buzamuka, haba ari mu nkambi ndetse no muri no mu basanga abakiriye nyine impunzi zigiye zitandukanye, kugira ngo icyo kibazo tubashe
bigeze birazamuka, ubukangurambaga burakorwa.
Ubukangurambaga nibwo turimo, urebye n'ahangaha turi nicyo
gikorwa bigeze ku kiye kigero, wenda ushingiye ku butumwa, kubera ko ubutumwa bw'urunana dutambukije igihe kinini.
Navuga ko ubutumwa bugamije neza neza iki kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane bigendeye
kwishimisha mubiri,
butangiye vuba hano. Ndumva bushobora kuba bumaze guca
dufite sketch ebyiri
bumaze guciyeho ibyumweru bibiri, ari byo tugira ngo abatwumva cyangwa bamaze igihe bakurikira batubwire uko babibona, niba koko biso bivuga ibyo babona aho batuye, cyangwa se niba icyo kibazo koko kiri ku rwego ruri hejuru nk'uko twabatubwiye.
Yes, ngira ngo uyu munsi ni umwanya mwiza tugiye kuganira nabo bakatubwira se ubutumwa barabwumva. Ngira ngo Brigitte tudatinze twakumva kano gace.
Yego.
Okay, murakoze. Hanyuma mu kanya gato cyane turumva agace kamwe muri tubiri tuze kukaganiraho dukurikije ubutumwa burimo. Muraza kuduha ibitekerezo muciye kuri Facebook hari post twashyizeho irebana n'aka gakino kagiye gucaho. Hanyuma kandi mushobora no kuza kuduhamagara kuri 0786 6320 89 mugatanga ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro.
Chore, Delphi,
Karam,
urarizwa n'ikinyabu? Turetse supuntu yicaye yigunze cyangwa warwaye, Delphi?
Oya, ntabwo ndwaye.
None se byakugendekeye bite nyabu?
Sibariya se, banse kaga bananserereza.
Ngahihangana umbwire, dore ndi umubyeyi nyabu. Niko, wabaye iki?
Nyine, baranseka. Ngo ndatwite.
ngo ngo ki
yego niko bimeze
ke baba nyagasani mana yange we serifi bya kugendekeye bitenya bu
ndabikubwira ariko mbabari ntihazagira undi ubibwire
ayo mana we umanza kugirira ibanga delfina we
nyine mupenzi ni mupenzi
utambwira ko ari mupenzi shefu wa karitsiye we byagenze bite koko kugira ngo umuntu w'umuyobozi mu nkambi yacu nkuriye w'umuyobozi akwangize koko
nyine
ndakumva
yarambwiye ngo aranshaka mu rugo iwe nuko umunsi umwe njyayo maze anyicaza mu cyumba cye asaba ko turyamana ndabyanga
ngo buryamana
nshaka kwisohokera ngo nitahire arantangira maze agezeho aransambanya
baba mana ye baba data we uwakaba yarwanya ihohoterwa nk'iryo koko niwe wabaye uwa mbere mu kurikora
yarambwiraga ngo nimbyanga azankomanyiriza n'umuryango wanjye hanyuma iwacu ntituzongere kuba n'inkunga tugenerwa nk'impunzi iri muri iyi nkambi
ibyo nibyo yagukangishaga koko ariko se delfi kuki utavugije ijuru ngo abantu bagutabare koko bagukize uwo mugome
we yari yavuze ngo nindamuka nsakuje cyangwa nkagira uwo mbibwira nabwo azadukomanyiriza
none se mama wawe warabimubwiye
oya nanze kubimubwira ngo namutere agahinda kuko nawe nigeze kumva nyine aganira na shefu wa karitsiye noneho akamubwira ko natemera ko baryamana azatuma batazajya bamuha ubufasha buhagije akeneye nk'ubwo nyine baha abandi muri iyi nkambi yacu
ariko ubwo muranyumvira iryo ni ihohotera rishingiye kwishimisha mubiri akorera abagore n'abakobwa yitwaje ububasha afite n'ubushobozi buke bw'umubyeyi wawe ntabwo bishoboka rero
nibyo rero
oya rwose ntabwo ibintu bikwiye kugarukira aha ntabwo bikwiye kugarukira mupenzi agomba biryozwe
mana yanjye we ndakwinginze utazabivuga akamenya ko twamuvuyemo
delphine humura nzababa hafi pe kandi ndabikwijeje ni ukuri mwana wa iri hohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishimisha mubiri rikorwa na bamwe mu bafite ububasha muri iyi nkambi yacu rigomba gucika burundu reba nkawe yaguteye inda kandi ukiri umwana ibyo ni ibibazo yagushyizeho urumva ntabwo rero ukwiye gukomeza guhangayika hejuru y'umunyabyaha nk'uriya ubimenye neza kandi wowe na mama wawe mukeneye uburenganzira bwanyu mugomba no kububona
ni ukuri nifitiye ubwoba pe
uriya mupenzi witwaza ko ari shefu wa karitsiye agahohotera abana n'abagore abakangisha kubimisha imfashanyo nawe ibyo bigomba kujya ahagaragara agakurikiranwa ndetse akaryozwa ibyo yakoze byose
uwaduha imana basi uriya mugabo tukamukira
mwana wa ntabwo nakwemera kurebera amabakorwa ubu ndabizi hari n'abandi bagore n'abakobwa bahohoterwa muri ubwo buryo bahangayikishijwe n'abashaka kubasambanya bitwaje imbaraga cyangwa ubundi bushobozi babafiteho ariko ibyo byose bigomba guhagarara
mwangavu nawe mugore kuba umuntu ari umuyobozi wawe cyangwa hari serivisi runaka umukeneraho ntibivuze ko ugomba kuyigurana ubuzima bwawe amagano uwo ari we wese ubyitwaza akagusaba ko mukora imibonano mpuzabitsina cyangwa irindi shimisha mubiri nko kugukorakora kugusoma kukwereka amashusho y'urukozasoni n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'ishimisha mubiri niba hari ushaka kubigukorera cyangwa ukamenya undi bashaka kubikorera tanga amakuru kandi uyatangire igihe ubimenyeshe inzego ziyifitiye ububasha kugira ngo bikumirwe bitaraba kandi bahane uwo ari we wese ubikora ibyo bizakurinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na sida maze ugire ubuzima bwiza n'ejo hawe heza hazaza
ubutumwa bugejweho na YWCA Rwanda ku bufatanye n'Urunana Development Communication ku nkunga ya ICVA
Yeah.
Mbizera neza yuko mumaje gukurikira neza kano gace gatoya cyane kurunana dusa nkaho tugashubijemo kubera yuko na gace twabanje kumva akabanziriza ako twari tumaze nanone igihe dutangiye gitoya byumvikane ko ubutumwa bwinshi abadukurikiye barabwumvishe mbere yuko twakira ibitekerezo byabo sinzi niba hari icyo wenda mwavuga mbere yuko twakira ibitekerezo byabo Brigitte
yego ndumva umwanya twabaharira
tubahe
urubuga n'urwabo tuje
kubasaba ndabona abana hageze ndabona bahageze allo
allo
yego
mwiriwe mute
twiriwe neza cyane
tuburiza abo batumirwa ati babakunze cyane pe
nabo barakunze
komere mukomere
turakomeye tumeze neza nuwo bita mugabo arigira Theogene makanika hano guturuka inyagasigati muri gitengure ok nshingiye kuri iyo nyinamico rero
ikinamico
iyo nyinamico isanzwe icaho ariko mu by'ukuri iratwigisha kandi irimo n'amasomo meza uwo mukobwa nshingiye iryo hohoterwa yakorewe nanjye mbishyize mu ruhande rwanjye ndi umwana w'umukobwa nta kundi kuntu nari bubigenze kuko uwo mutipe w'umusore yagerageje gukinga halo
turakumva
nyine yakinzeho kandi urabizi abasore tuba dufite imbaraga nyinshi nta kundi kuntu yari kwitabara ngo abe yasohoka
ni he nyigisho yakuye muri turono duce tumaze gutambuka
so nshingiye ku kuntu nayumvisize rero inyigisho nakuyemo nago amagara aguranwa amagana nago umuntu agomba kwitwaza icyari cyo ngabe yagushukisha amafaranga cyangwa se n'ikindi kintu yitwaje icyari cyo urugero ni umuyobozi wenda araza avuga ati kubera ko nyobora ugomba kunkorera serivisi n'iyi kugira ngo nazagire ute nazagushyira mu yindi gahunda ngucishe nk'amafaranga ni ukuvuga ngo rero inama ndimo gutanga ku bakobwa ba Nyampinga b'iki gihe nshaka kubabwira ngo amagara naguranwa amagana barebe kure be kubashukisha ibintu by'iki gihe ikintu cya mbere ubusambanyi bushobora kubatera inda zidateganijwe ikindi gikurikiyeho bashobora kubatera sida izi ndwara z'ibyaduka yewe n'umutezi bashobora kubatera mwongera mwishyira mu rugero rwanjye nk'umusore abasore turiho nk'abagabo ntabwo dukwiye gushora abana b'abakobwa bafite ibacu muri izo ngeso z'uburayi kubera ko tuzi ko zibakururira inda zidateganijwe abana bakavuka bakavukira mu mibereho mibi ntibagire kirengera abagabo nk'abo nabo ndabanenga ntibakwiye kubaho muri iyi si murakoze cyane hari mugabo arigira Theogene
murakoze cyane ku bitekerezo byiza cyane uduhaye turakomeza twakire ibitekerezo byanyu no kuri Facebook page ya Radio 95.5 hari ubutumwa bwamaze kwagera turimo turabubona turaje nabwo turaza kubusoma ariko twakire naba ngaba kuri telefone nanone mukomeza mujyane mutubwira halo
halo halo
turakumva cyane
wiriwe
mire neza
kama
yego
ukabyarawe ntago nkumva neza niba ari ikibazo cya vurime ayisinzi ntago nkumva neza
kweko tukumva
halo
twe turakumva halo nagiye ariko kuva wa mbere twari kumvikanye nkeka ko nta kibazo dufite halo
kamari teleta
yego turakumva cyane tumeze neza cyane
okay nitwa Omar merereye murenge ya gasibo mu dugudu ni nyamuduha kagari ni nyabitwamba noneho ngewe kuri tra ya tre numvise ngewe icyo navuga nk'ababyeyi bafite abana b'abakobwa noneho bakajya babona bafite n'utuntu batazi aho badukuye bari bakwiye kujya babaza niba ari amafaranga babonye bazanye mu rugo cyangwa ari umwenda bazanye bakababaza aho bazivanye usanga n'ababyeyi hari ikibazo bafite batakiganiriza abana babo
Muri utu duce tumaze kumva tubiri tudusubiye muko twabanje ndetse hari n'akandi mwari mumaze nanone iminsi mike yamwumva ubutumwa burimo ni iki cyahindutse ku myumvire wari ufite ku bijyanye n'ihohoterwa
gusa nyine ubutumwa mvanyemo n'urubyiruko ntabwo twagiye gufatwa ngo turebe ngo uyu ni umukobwa ngo turebe tugendere ku irari tukareba ibintu by'irari ngo tugendere abana b'iki gihe usanga umwana ufite imyaka 15 uramureba uko n'abasore n'abagabo usanga bagenda babifunga oya tugendere kuri disipuline tugendere kandi ku muco
urakoze cyane
njye navanyemo n'ibyo ngibyo
urakoze cyane
ok ni Omar Nyamudu
ok urakoze Omar
Urakoze
natwe turabakunda cyane yego turimo turumva ibitekerezo binyuranye ibitekerezo byanyu kuri Facebook turimo turabibona mu kanya nabyo turabinyuzamo amaso ariko twakire undi muntu alo
alo mwiriwe neza
ok
mutwabakora ama Jean de Farc
Jean de Farc tumaze igihe twumva rero duce dutandukanye tw'urunana n'iki wumvishijemo
ni byinshi cyane dore nk'aka uyu munsi wenda ukuntu wabongera mugabo gusa n'utwanda ni twinshi gusa nuko tuba dufite nyine ibintu bitandukanye twigisha reka tuvuge kuri uyu munsi urabona ko hari baragerageje nyine bajya no mu nkambi nyine bakina bari mu nkambi wenda urugero ukaza kuri mwana w'umukobwa ari kuzira icyo ari kuzira bintu agiye gufata barabwiye nitabikora ati ntabwo muzongera kugira ibintu mufata gusa icyo mbashimira ni uko baje kandi bakigisha umuntu wumva radiyo hari ibintu akoramo byinshi icyo nshaka ahubwo bazagaragaze umupenzi bari kumufata bamufunga kugira ngo abasore bameze nkawe bigireho babatekereze ko n'ubundi ubuyobozi buri kubitabira buri kubafata cyane byihuse
urashaka umupenzi bazamufate
bazamufate bamushyire amapingu bamujyane kumufunga kugira ngo ibindi bigabo biteye nkawe bigireho bigire ikintu byikange mbese muri make naho ubundi baba bagezeyo baba batwigishije turumva dutega amatwi kandi twizeye ko ntabwo bagusorera
murakoze cyane kuri Facebook hari uwitwa David Degea Jimenez Ladex yavuze ati hi ati hano gatunda rwebare ku bitaro turi kumwe ijana ku ijana naho ihohoterwa rikore nk'iryo ntirikwiye kuko twanduriramo indwara zimwe na zimwe zitandukanye gusa icyo nabwira abakozi bamenye ko amagara aseseka ntayorwe ngo kandi amagara ntaguranwa amagana ni umugani yaciye agerageza kugira inama abantu urubyiruko cyangwa se bamwe mu bantu nanone bafite imico nk'iyo ngiyo bashobora guhembera ihohoterwa uyu nguyu bamwita Habirwa Alphonse Salama turi kumwe hano i Matunguru muri centre ya Kajevuba benshi bagiye babivugaho mu buryo butandukanye ngo ndi hano Nyabikiringa umuntu ugiye kuguha serivisi ayiguha ari uko agohoteye ntabwo bikwiriye umuntu agomba guhabwa serivisi kuko bikwiriye yagohotera ugatabaza ukabishyikiriza ababishinzwe bakabikurikirana akabihanirwa weekend nziza n'ubutumwa bugiye butandukanye butangwa n'abari kuri Facebook uyu nguye bamwita mwese igihe Teofile ati mwiriwe neza ati ndwimiyaga mu mudugudu wa Nyakigando ya kabiri ati turi kumwe hanyuma impano ngo ni nziza ngo ariko ukwiriye kumenya ngo uguha impano ninde ayiguhaye kubera iki ese ubundi mupaniki icyitonderwa aravuga ati ubuzima ntaho buhuriye n'amafaranga ufite ubuzima ashaka amafaranga ariko ufite amafaranga ubuzima bwangiritse ntaho wabukura ni ubutumwa atanze sinzi niba twaza gufata izindi telefone nyuma mubanje kugira icyo muvuga kuri ibitekerezo by'abantu badukurikiye yes kaze nanone mugira icyo bivugaho wenda twahera kuri Brigitte
reka tubashimire cyane abadukurikiye ndetse n'abaduhaye ibitekerezo kuko ibitekerezo by'ingenzi twumvise byongera gushimangira ubutumwa bukomeye muri utu dukinamico tugufiya bateguriwe ku bufatanye Urunana Development Communication na YWCA twumvise koko bakurikiye kandi bakuyemo inyigisho nge rero icyo nashakaga kongeraho nagira ngo nisabire abari n'abategarugori baduteze amatwi nabo rwose baduha ibitekerezo cyane ko ubu butumwa nibo buravuga ibibazo byacu ariko ntabwo turimo tugaragara ngo tugire icyo tubivugaho ubwo rero baduteze amatwi rwose bagerageze niba na telefone zifitwe n'abapapa birashoboka bazihe abakobwa babo bazihe n'abadamu ariko nabo batanga ibitekerezo kuko ibyo byo kugumya guceceka kugira ngo nibyo bizaganisha no muri ibibazo turimo rwose mbashishikarije gutanga ibitekerezo
urakoze cyane muri YWCA murumva hari ahantu imyumvire irimo iganisha ushingiye ku bitekerezo by'aba bantu
barakoze baduhaye ibitekerezo biragaragara ko mu by'ukuri bamaze igihe bakurikira kandi ntabwo bumvira kwishimira umukino gusa biragaragara ko bakuramo n'ubutumwa kuko bagendaga bavuga na bimwe mu byavuye mu wundi mukino tutigeze ducishaho uyu munsi biragaragara yuko bakurikira ikindi navuga ko gisa naho gishimishije nuko nubwo ari abagabo cyangwa ari igitsina gabo bahamagaye abenshi biragaragara ko nabo barimo kurwanya iyo myitwarire kandi bidufasha kugira ngo na ba bandi bakora ibyo bikorwa bagerageze kwisubira wenda icyo nagarukaho cyane ni uko hano ku bijyanye n'ihohoterwa bigamije ishimisha mubiri birareba cyane cyane ba bandi barikora kuko urikorerwa aba ari n'ubundi mu gice cy'intege cy'umuntu ufite intege nke uriya rero urikora uri ushaka ibintu biragaragara yuko aba hari impamvu wenda zitandukanye zatuma ashaka ibintu nk'umuntu nyine uri mu nkambi ariko wowe ushinzwe kubimuha kandi ari byo ariko kazi ufite ari byo bikubesheje aho ngaho ntabwo byakabaye ngombwa yuko ubishingiraho kugira ngo ubone ugire iyeza ndonge ubonamo urebye nibwo butumwa cyane cyane nyamukuru buri mwana
ngira ngo twakomeza twakira abantu kuri telefone dusoma n'ibitekerezo kugira ngo twumve niba hazamo n'abakobwa ndetse n'abadamu kugira ngo twumve ibitekerezo byabo sibyo Brigitte
turabategereje
tukomeze twumve ibitekerezo bitandukanye alo
alo
yego karibu mwiriwe neza
ego
Beretirida aragiye ariko yaragerageje
ala
yego
nitwa witanze nterereye nyeri Karushuga
Karushuga mumeze mute
Karushuga turi aho tumeze neza
ubutumwa bukumbiye muri utu dukino tumaze iminsi twumva ese ubundi waradukurikiye
ndadukurikirana agatwumva ahubwo ni uko ari nk'abana batumye nagiye mbona njyewe bagiye babyara bagakikiranya amashuri bakajya batubwira ngo batewe inda n'abagabo ariko abagabo kubagaragaza ugasanga ntibabagaragaza noneho n'ababyeyi babo bakabihishira ahubwo bakajya bavuga ati tujye dukumira ihohoterwa ahubwo basanga ba nyirabana nibo bagiyemo uruhare rwo kubihisha ibyo ngibyo nibyo bakwiye kuba bicika.
Okay, urakoze cyane. Kuri Facebook hari uwitwa Ambassadeur Makanika Ndego ati weekend ni uburyo usanga ngusanga ababosi ngo bikubira abakozi bakababeshya ko ngo bari bubongeze umushahara ubwo ngo ugasanga bibaviriyemo kuba batwara inda zitateganyijwe. N'ubutumwa buri kuri Facebook ni bwinshi. Allo?
Allo?
Yego?
Nitwa Nyabyenda Fredina. Urea no murenge wa Rwema mu kagari ka Kenjojo.
Uri umubyeyi?
Ndi umugabo ariko narikurikiranye.
Urakoze cyane. Niba uri kumwe n'umudamu wawe uze kumuduha tumuvugishe. Urakoze.
Sawa.
Uragiye se tumuduhereze.
Reka muguhe.
Wenda nawe mwiriwe neza.
Ni Nyambata Mediatrice.
Mediatrice muraho neza?
Muraho.
Ubutumwa bukubiye mu dukinamico tumaze iminsi twumva bwakugezeho?
Bwangezeho ariko nyine hari abagabo n'abasore barahohotera abakobwa cyane bakabatera inda rwose nibihangane babe barekeye aho ngaho abantu babanze bakure.
Bihangane cyangwa babireke.
Babireke rwose kuko birakabije.
Wowe ubona ari ubuhe butumwa ufitiye abo bagabo abo bakoresha bashimisha umubiri wabo ku bakozi babo bagamije kubahohotera, wabaha ubuhe butumwa abo bakoresha
rwose? Ahubwo aho kugira ngo bahohotere aba kobwa cyangwa abana barimo barabakorera rwose bashyira mu buryo bakajya wenda abantu bakuru barahari bakuze noneho rwose bakareba ko bajya nk'ahari bafite n'indwara bikura muri abo bana si gusa.
Urumva ko bashobora kuba hari ibindi biba biri inyuma?
Haba hari ibindi biri inyuma nyine, niyo mpamvu bashaka abana batoya ngo bakureze neza indwara zabo.
Urakoze cyane.
Yego, Imana ibahe umugisha.
Nawe guha umugisha.
Yego.
Kayengo ko rero ubutumwa ni bwinshi. Hari uwoherejeje ubutumwa ati mwiriwe, ndi Selector Nick Bakirukomo, nshingiye kuri uwo mukino ndasaba abangavu bacu ko batagomba kwakira impano bahabwa, icyo bakeneye bajye bacyaka ababarera. Nta mwana w'umwangavu ugomba gusura umusore cyangwa umupapa ari wenyine. Wenda muraza no kubituganirizaho. Sinzi wenda niba kuba umukobwa yagenda cyangwa se yajya gusura abantu byamuviramo guhohoterwa, ngira ngo ni uburenganzira bwo kuba yanatembera, wenda kutajya ahantu ashobora guhura n'ibyo bibazo byo wenda nabyo ni ngombwa. Ariko ni ibitekerezo muraza kubitubwiraho, hanyuma katwakire n'uyu ntitubashije kumubona. Urakomeza muduhamagare muduhe ibitekerezo. Alo?
Alo?
Yego?
Muri Kimana gitoki. Gitoki nicyo sinayumvishije. Nawe ni ingaruka zo kubura umukoresha wahohotera umwana wo gukoresha w'umukobwa ntabwo ari byiza. Nyuma mwemerewe umushahara n'ubundi nyuma y'ibihumbi bitanu amwemereye si ngombwa ngo uzamuhe bitatu ngo ukunde uryamane nawe. Murekere ayo wamugeneye n'ubundi wari kugerekaho no kujya bamwangiza. Yavuye kuba filime ari muzima azira igihumbi umwonge. Imyumvire imwe y'abakozi bameze gutyo rero bakwiriye kujya barya uko wabashije. Nyuma afite umudamu kanya ngo ni uwe atajye kugerekaho n'umukozi yazanye.
Ngira
ngo niyo yamwongeza ashobora kumwongeza ashingiye ku musaruro w'akazi arimo gukora atari uko wenda muteze ibindi byo kuba yamusaba kuryamana n'ibiki byose kuko n'ubundi umukozi wakoze neza akwiye gushimirwa.
Keretse nyine yakoze neza
umwongeza
umushahara kuko uburyango atazajya n'ahandi ajya ubiko abikora ku bushake atari kugira ngo ubikure ko mwabyamana.
Okay, urakoze cyane. Okay, ngayo nguko rero tumaze kumva ibitekerezo nyiranye baracyari benshi barimo gushaka kubitanga ngira ngo nimugira icyo muza kugushaka guhita mukoranya ko intervention nta kibazo sibyo Brigi. Okay, reka dukomeze tubyakire ibitekerezo. Hello?
Hello.
Oyego? Ego mukecuru
nabo bantu bose bakorera abana bato ihohoterwa
inzego
z'umutekano bakwiye kubakurikirana bakabahana bihano.
Se mukecuru ujya ukurikirana inyigisho zikubiye muri utu dukinamico?
Nanagiyeyo hariya Karangazi njya habere.
Byo baje kwakinira?
Nagiyeyo rwose.
Nubuhe butumwa se ufitiye ushobora guha bano ba abagabo bahohotera abana batoya bitwaza ubuyobozi cyangwa se icyo bari cyo bakaba bahohotera abo bakoresha cyangwa se abo bashakaho serivisi cyangwa se ibyo bashaka kugira ngo bashimishe umubiri wabo?
Ngewe ubutumwa n'aho abagabo rero nk'urugero ni ukureba nk'abo bangana n'abatari bashaka ninza badafite abagore ninza se bashaka guca abagore inyuma bakagerageza bakareba nk'abo bangana ariko bakareka guhohotera abana batoya. Niko butumwa natanga.
Ariko nabo bangana nabo ntibabahohotere?
Ntibabahohotere nabo nyine bakagira uko babyitwaramo.
Bakagira uko babyitwaramo. Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Ni mama umuntu umwe se namusuhuje?
Waretse se ukagaruka mu kanya nyuma gatoya ku isaha y'isaa 3?
Nta kibazo. Murakoze.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo ibitekerezo byo ni byinshi. Ni byinshi. Alo?
Alo.
Yego?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ustara kuri kwa hano mu Ntoma.
Mudugudu
wa Nyampinga. Eki unakua kwa 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 mzimi sikumu. Chane mkwa kwa kwa changa sinna wa damu. Genu mbaza ahani na wakua hala hawa jinawa vijamu huru hani.
Gute.
Mubu hari kwa mkwa nzi wabijaye ayiko nu niyele kanyumwa mwuse yinu. Ukasanga nta muvuze amugira ibanga kandi yaramuhohose ntihageze igihe cyo kubyara. Wera yamushyiriye nk'uko nguko burya ababanga bine n'abandi bakobwa bakabi babivuga.
Wowe wumva hakorwa iki? Nagiye. Sinza ko abakobwa benda ngo badafata umwanya wo kuvuga ikibazo byababayeho ngo bagaceceka. Sinzi niba nyuma yo kumva ibitekerezo by'abantu hari n'ubundi butumwa mwari mubafitiye wenda burenze kuri byongera kuri utu dukino kanongere mbasubiza umwanya. Murakoze cyane.
Urakoze. Wenda nge mpereye ku butumwa uwo muntu uvuze nyuma ashoreje umuco wo guceceka mu kabiri. Akenshi tujya twibwira yuko hari uburyo dufasha ariko wica byinshi kurusha ibyo wakeka ko wakijeje, cyane cyane nko ku bantu bakorerwa ihohoterwa bagahitamo kwicecekera cyangwa bakabirangiza mu miryango. Akenshi iryo hohotera ntabwo rigarukira aho ngaho, biba bigaragara yuko wa wundi warikoze ahawe ni nko guhabwa rugari kugira ngo ahohotere n'abandi ariko n'uwo nguwo yahohoteye bwa mbere n'abatamuretse. Icyiza ni uko abantu twagerageza ku gutanga amakuru ndetse no kuvuga ikibazo kiba cyabaye cyane cyane gije kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma wenda ikindi cya kabiri ni ibijyanye n'uko abantu baravuga bati ariko nabo bakobwa cyangwa se nabo bagore babigiramo uruhare. ubundi nta muntu ugira uruhare mu ihohoterwa rye kuko nta ufite uburenganzira bwo guhohoterwa na mbere hose icyaba cyabaye icyo ari cyo cyose nta muntu ushobora kubona igisobanuro yagize igisobanuro cy'uko yahohoteye mugenzi we noneho cyane cyane ku bijyanye n'iby'ihohoterwa rishingiye ku gitsina none se ubu wasitaye ukamugwaho uba sinumva urwo ruhare ukuntu abantu bajya barusobanura abantu reka tugire umuco wo kuba responsable kugira kubasha kwikontrola kumenya uburyo umuntu yitwara n'icyo gituma tutari iki tutari inyamaswa turi abantu turatekereza tugira amahitamo no gufata ibyemezo ikindi nuko ngira ngo wenda nibutse ko ubukangurambaga cyane cyane bugamije gutanga ubutumwa ku bantu muri rusange ariko cyane cyane twibanda ku nkambi inkambi cyane cyane ko ariho iri hohoterwa rishingiye ku gitsina ariko cyane cyane biganisha kwishimisha mubiri ariho rikunze kugira ubukana ugereranyije n'ahandi hatandukanye
okay wenda hari icyo ushaka kongera okay turaje mu kanya twongere twumve ibitekerezo by'abantu ariko hari icyo abantu bakomeje gusubira baravuga bati umukobwa akwiye kwirinda kujya gusura umuntu umukozi akwiriye kwirinda boss utangiye kumwereka yuko amwishimiye cyangwa ugasanga ni ibintu bisa nk'aho bigoranye ariko akenshi biba biri no uburenganzira bwawe mfite uburenganzira bwo gutembera mfite uburenganzira bwo gukora akazi nk'uko nagasabwe niba umukozi aresha wanjye yishimiye ibyo nkora anshimire mu buryo bw'akazi ariko ntashimire mu bundi buryo bwo gusa nk'aho agiye kunonesha bishingiye wenda kuri ibyo byo kwishimisha umubiri abo bakozi baba bari muri icyo kigero cyangwa se bari kuri urwo rwego rw'uko ababosi babo batangira kubabonamo ikindi bo bakwiye kwitwara bate nubwo baba ari uburenganzira bwabo ufite uburenganzira bwo gukora akanahembwa
ibyo nabirebera mu buryo bwo ubundi umuntu agira inshingano zo kwirinda ikintu cyose cyagira gute cyamugiraho ingaruka iyo tugenda mu muhanda tugenda dukora iki tureba hakurya no hakuno iyo ujya kwambuka umuhanda ntabwo upfa kwiruka ariko nanone iyo ugonzwe ntabwo ukugonza ajya kuvuga ngo ariko ngo uriya muntu ngo ntiyagendaga neza nawe utwaye imodoka ufite inshingano zo kugira amakenga kureba aho uri mujya aho urimo kujya kureba abantu bari ku ruhande rw'umuhanda so abo ngabo bw'icyo cyiciro uvuze nibyo koko bafite inshingano kandi zinakomeye zo gukora iki kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabagiriraho ingaruka mbi ku buzima bijya harimo n'ibyo ngibyo byo kuba bahohotewe ariko ahangaha cyane cyane ngiye ndashaka gutanga ubutumwa kubahohotera ntihazagire uwumva yuko hari igisobanuro cy'uko umuntu runaka imyitwarire ye yatumye ahohoterwa amuhohotera ko wenda amategeko ye hari ukundi kuntu azabireba mu yindi ndorerwamo iyo ntabwo ari ukabireba amategeko ntabwo azavuga tujye twumva bavuga ngo yari yambaye ngo ikanzu sinzi ngo
minijiri
tuzayivuga hiti ntacyo ariko birumvikana yuko n'abantu nanone ku rundi ruhande bafite inshingano zo kureba bakirinda icyabagusha mu kibazo icyo ari cyo cyose kuko tubizi yuko n'ubundi n'ubusanzwe ni byiza kwirinda ikintu kurusha kujya mu bibazo noneho ugatangira kurwana n'ibyo bibazo wagiyemo ariko ubutumwa nyamukuru ni abantu kwirinda rwose ibintu bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina noneho cyane cyane ahangaha turimo turavuga ku bantu baba bafite ububasha runaka ndetse banizewe n'abandi bantu mu muryango ubwo hano by'umwihariko cyane cyane batuye inkambi ndetse n'abazikoreramo batandukanye
murakoze cyane katwumve andi matelefone alo yego turakumva cyane
amakuru
ni meza turakomeye cyane ibyo turimo kugandira wabyumvishe
nateze amatwi babashe cyane rwose
urinde uhereye hagana he
hano nyagasigati bita inosani barushimani gusa akobwa rwose bwo no kwitondamo uko abantu ameze nabi bamere nabi abagabo n'abasore usanga umukobwa ari aho bamuha kasha kumva atarika amaho kuyafata basanga atanze umubiri we rwose bihangane bitonde ko ni ikibazo kiremereye kuko ari za buri munsi ntabwo ari byiza uko birakabije cyane Kamari we
yego turakumva
kamwe n'umudamu wanjye agica avugaho
urakoze cyane muduhereze
yego yego
muraho neza
muraho
yego witwa nde
Uwamahore Epifania
Epifania ibyo turimo kuganiraho wabyumvishe wowe ubutumwa bumaze iminsi butambuka ku bijyanye n'ihohoterwa uburyo ryigaragazamo wowe ubutumwa wakuyemo ni ubuhe
Mana nabonye ari ibintu bibabaje kubana kw'abakobwa ububona mbese nk'abana b'abakobwa umukobwa uramuhana ngo agume mu rugo bumwe akakunanira kwifatira inzira akigendera ngo ajye gukora umwuga w'ubuyaya yajya kuza ukabona nyine afite iyo nda ukabura uko ubigenza wanavuga ati tubiyinda wayitewe nande akaguhisha yageranye mukabona niho havutse ibibazo ku miryango
ariko buriya amayeri y'abantu bashukana waba uyaziho
abagabo se ko bagira amayeri menshi
tutubwire wenda n'abatwumva n'abana bato batwumviraho bajye bamenya ayo mayeri bayirinde
umugabo hari igihe ahamagaye nk'umwana w'umukobwa akamubwira ati niba nta telefone ufite ngenda yikugurira njye nkuhamagara n'inkubwika duhurire nk'ahantu nyine bakahumvikana umwana yaba ari nko mu rugo atetse wa mugabo yamubika agati nkono kuzika akanyerera yagaruka rero wamubaza ati wari ugiye he ati nari ngiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye hano hirya ati arye twakira ukuganira ukabura rero ahantu hera ukavuga ati ubu namukoreza iki abana b'abakobwa rero bakwiye kwirinda kuko ikintu kiriho ubungubu bari kubashukisha amafaranga za telefone utwenda twiza si iwabo batabagurira kubera ubukene bifitiye ugasanga agiye muri iyo ngeso nyine akayokama
ni iki wabwira abo bagabo babashuka
abagabo rero nabo icyo nababwira nibihangane rwose bajye bareka guca inyuma y'abagore babo kuko hari n'igihe n'abagore banga guca inyuma y'abagabo babo kugira ngo batabatesha agaciro
yego
umugabo waciye inyuma y'umugore we akajya muri abo bana b'abakobwa nta kintu yongera kubaza umugore we mu rugo biba byarangiye bisubireho rero rwose bihangane
urakoze cyane yego
nanjye kirisima umugabo we nyine ndarusha nyine
turakumva
hari ibintu bibaho
eee
usanga umukobwa agiye mu bucuruzi ucuruza utunyanya uki twose hanyuma yamara guhomba nyuma yaho asanga yagiye wa mugabo ufite amafaranga amuha andi mafaranga acuruzi
noneho
amuhaye ubuzima bwe rwose afata imyanzuro rwose yahambaye mujye mubahana
yego urakoze
urakoze
okay kuri Facebook uyu nguyu bamwita Nizigiye Jean Damascene ati ndi hano Nyabikiri umuntu ubwo guhaye serivisi ngira ngo ubutumwa twari twabonye hari undi Mwesigye Théophile ati mwiriwe neza ndi Rwimiyaga mu mudugudu wa Nyakagando ya kabiri ngira ngo nabwo twabonye ubutumwa ni bwinshi ati tisirama Kamari Rwimbago mu mudugudu wa Gishenyi ati no kuri ntago bikwiye ku buryo umuyobozi yakora amashyano yitwaje ubuyobozi ati tubakumire ubutumwa bugenda alo
Kamari
yego
ni wa maru garitse ikintu nongera kuvuga nk'abagabo bafite abakobwa bakoresha mu ngo zabo buriya ntugire ngo umugabo arinda gutereka umukobwa akoresha mu rugo umugore wamufite ntaba amufite buryo
biba byagenze bite
buriya njya mbona ingo nyinshi usanga abagabo nubwo bavuga ngo bakiri inyuma abagore babo n'abagore usanga baranze abagabo babo ugasanga umugabo abuze uko agira agafata wa mukozi wo mu rugo kugira ngo yishimishirize umubiri we. Akenshi usanga ingo zitigera uko zimeze, kuko n'abagore babanye n'abagabo muri iyi minsi basigaye banga abagabo, ugasanga uranye nonde n'umugore muriri, ugasanga umwe yifitiye uburiri bwe. Ariko ntibabishyire mu bantu ngo abayobozi babijyemo babirangize.
None se kankubaze ikibazo, ubwo ikibazo ufitanye n'umugore watuma ukitura undi muntu utabifite mu ruhare ukamwangiza?
Nyine abagabo b'iki gihe urabona ntabwo akenshi bashyira ibibazo bafite mu buyobozi, usanga babigumana ku mutima wabo. Noneho ibaze, noneho afite umukozi mu rugo, umukobwa w'inkumi, umugore we bimeze kuri iyi, noneho umugore aragiye mu kazi ke birwanye n'umukozi mu rugo, ubwo se yabuzwa n'iki guha serivisi nziza umukobwa uri mu rugo? Wikemure ikibazo ufite.
Subwo ni serivisi nziza
nyine, ntabwo mvuze ngo ni kuri bose, ariko ni bamwe na bamwe.
Urakoze cyane. Wena abatumirwa wacu baraza kubitubwiraho. Hanyuma bamwita Uwera Nizian kuri Facebook ati mwiriwe tenu Uwera ndi Gisagara, ati nukuri uretse kutabirebera uhuye nabyo wese yagakwiye kutabiceceka, nicyo cyatuma bigabanuka. Avuga ko abantu bakwiye kugira icyo babikoraho. Hello?
Hello.
Yego, ndakumva.
Navugana na Rubasha Tuneste ndi Mukama. Ibyo bintu rwose birakabije. Uzareba umukozi ukumva ko umukozi umukoresheje ushaka kugira ngo yibuze yagakoze imirimo yo guteza imbere umushiri muri muhango akore. Ariko birababaza aho ukenera kumukoresha ugashaka no kumusaba kugira ngo n'umubiri we nawo uwukoreshe. Aba ngabo bakwiye kunengwa. Ikindi kintu kirimo kibabaza ni uko umara kumva ko umwana wawe amaze guhohoterwa, ukumva umubyeyi nawe yishyizemo ikintu cyo kujya kumvikana. Usanga naho abo babyeyi nabo barimo basubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Abo ngabo rero nabo bakwiye kwisubiraho, byibuze abo bantu bagerageza guhohotera abana nabo bakazajya batangwa ubuyobozi nabwo bukabakurikirana. Arega burya umuntu akwiye no kunyurwa n'umugore we bashakanye, uwo kuvuga ngo umugabo waba yaciye inyuma umugore ngo kubera umugore ngo yamukingiranye, iyo nabyo ntago ari ukubakemuye ikibazo, ahubwo abateje ikindi. Ababuze umugore we, ndetse nanone ugasanga ahohoteye n'umukozi cyangwa se n'ababana. Iyo rero nabyo ntago twabishyigikira, ahubwo yakaganye abajyanama bakamugira inama akagira nawe uko babunga.
Urakoze cyane. Niyomi Dodian Oja ati salama brother, ati ndi Nyamasheke Macuba Inyarusange, ati nukuri nta muntu n'umwe ukwiriye kwitwaza ubushobozi afite kugira ngo guhohotere. Njyewe icyo namubwira ni uko hari amategeko azamuhana mu gihe akoze ihohoterwa yitwaje uko ari icyo ari cyo cyose. Ati weekend nziza ku bantu bose bakurikira Radio Nyagatare. Uyu nawe yavuze ati hano Rwimbogo Nyangara tumeze neza cyane ngo nta mutima mubi. Avuga ko ngo ubutumwa ngo yatanga ku babosi ngo bakwiye kwirinda kabisa ko bakareka guhohotera abakozi babo. Hanyuma uyu ni Jean d'Amour Dusengimana ati Ngarama hano Kigasha Mukamabuye, ati iyo kinamico yaradufashije inaha ngo byaranagabanutse cyane. Sinzi wenda urugero byari biriho, ariko Imana ishimwe niba byaranagabanutse bikaba bitakiri icyo twifuza nuko byanavaho burundu. Lionel dushimira Imana ati tubateze yombi, ati abo bantu nk'abo hano ntago bakiboneka. Uyu bamwita Imana Isabayo Jiridas ati ndi Nyagatare Mukama, ufunda ati weekend nziza kuri mama we. Uyu nguyu arimo yisuhuriza ati ambasaderi. Hanyuma uyu ni Dieudonne w'Inyabugogo ya Mimuri ati hero Kamare ndi Nyabugogo Mimuri, njye ndumva ibyo bidakwiriye ngo ihohoterwa ntirikwiriye, turirandure turice ngayo nguko ngira ngo dusigaranye iminota mike ya ibitekerezo by'abantu murabyumvishe dusigaje iminota itagira kuri ita kuri 7 ubwo ni nk'itandatu reka nyiminota nyibaharire mugire ibyo mwongera kuri ibitekerezo by'abantu murakoze cyane ngira ngo twahera kuri Brigitte ngira ngo twageraho n'ubundi niwe twakomeje kugenda dera rero sinzi niba ari impamvu ari kunyegereye
urakoze ego turabashimiye cyane abatanze ibitekerezo ndetse n'abandi badukurikiye batabashije gutanga ibitekerezo ariko n'umwanya uracyahari n'ubundi niyo bintu zitanu ni yabo ibitekerezo turabikeneye baduhaye ibitekerezo byiza rwose bigaragara ko bakurikiye kandi bakuyemo amasomo icyo twabasaba ni ugukomeza gukurikira utukinamico turacyahari ubutumwa buracyatambuka bakomeze bakurikire n'ibitekerezo baduhaye by'ibyo twakongeramo twabibonye turarushaho kugenda tunoza ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire mu bijyanye n'ihohoterwa n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'ishimisha mubiri ubutumwa rero buracyakomeza kandi tuzagaruka n'ubundi tuganire rwose ntibavaneho urushinge
hari umuntu wifuje yuko ngo mwazafunga mupenzi mutundi duce dukurikiye
naho butaha nyine ubwo araranitse
okay wenda ikindi nabaza muri YWCR wenda yadusobanurira ese ihohote kutumvikana mu muryango kw'abashakanye bishobora gutuma haba ubundi bwoko bw'ihohoterwa ku muntu utari no mu kibazo
yego yego cyane kubera ko ubundi ihohote ubwaryo akenshi nta bwumvikane buba ihohote nyine niyo mpamvu ibihohote rero umuryango utari urimo kutumvikana birumvikana yuko ibyago byinshi nangiye kuvuga ngo ni amahirwe menshi ariko hari ibyago byinshi yuko ihohoterwa ryabaho kandi iyo ribaye rigira ingaruka ku bantu bose yewe uretse n'abatuye muri uwo muryango cyangwa se abari mu muryango n'abaturanyi ubwabo bibagiraho ingaruka ariko ikindi kibi wenda wanavuga biba bitanga n'urugero rubi urugero rubi wenda niba hari abari muri uwo muryango cyangwa se niyo baba ari abana bahari biba bitanga urugero rubi hanyuma wenda ku bijyanye n'ibitekerezo abantu bamaze kuduha biragaragara yuko mu by'ukuri ntabwo ubutumwa twatanze bwaheze mu kirere bwageze ku bantu barabwumvise kandi ikigaragara ni uko rwose mu bantu bose batanze ibitekerezo ni uko ibyo bintu baravuga ko bitakwiye nyine barabigaye
baravuga
yuko bidakwiye kandi ari ibintu bibi ariko wenda ibindi ibintu bibiri nagira ngo bashimangire abantu ngira ngo batavuzeho ni uko uriya mwana wahohotewe ni umwana watewe inda ni ukuvuga ngo ari munsi y'imyaka 18 icyo kiba ari ikintu gikomeye cyane ubundi umuntu uri munsi y'imyaka 18 nta n'ubwumvikane bubaho mu buryo busanzwe mu buryo bw'amategeko byonyine kuryamana nawe ni icyaha ubwabyo ubwo rero urumva ko ari ikibazo kinini gihari cyane cyane iyo hajemo noneho n'ibindi byo kumutera inda ariko ahangaha mwumvise yuko uwamuteye inda yitwazaga ububasha n'ubushobozi afite mu nkambi yabo kugira ngo abashe gukora ibyo bikorwa byo gushimisha umubiri abandi bavuze ko hari aho bashaka ko inkuru yerekeza ubwo wa mugani bagenzi bacu bo mu runana bafite icyo baduhishiye ariko icyo nakangurira abantu ni ukugira ngo abantu bamenye uburenganzira bwabo ko guhohoterwa bihanwa n'amategeko guhohotera ubwo ni uwahohoteye niwe uhanwa hanyuma uwahohotewe agahabwa ubutabera n'uburenganzira bwe ibindi nabashimira cyane rwose
wenda utaragana ku musozo hari abadukurikiye benshi bari mu nkambi wenda usa nk'aho bivuzeho muri rusange wenda n'ubutumwa kandi buri specific ukuntu ushingiye wenda niba ujya ugerayo ubuzima bwabo bukurikirana hari ubutumwa bwihariye wabaha ushingiye ku buzima wabonye wenda experience wabonye
ubutumwa bwihariye nabaha ni uko ubundi mu nkambi nk'uko mubizi niho haba abantu akenshi usanga bakeneye no gufashwa cyane ku bintu bigiye bitandukanye byinshi hagenda hakorera imiryango igiye itandukanye nyine ifasha itanga ubufasha bugiye butandukanye butuma ubuzima bw'abantu burushaho koroha kubera ko mu by'ukuri buba bukomeye ari nayo mpamvu yihoterwa yishimisha mubiri cyane cyane bikunze kureba abantu bari mu nkambi kuko aba bamwe mu bari muri uwo muryango munini baba bafite imbaraga nyinshi kurusha abandi ubwo hano twavuga imbaraga z'amafaranga n'urugero hakaba imbaraga z'ubushobozi mu buryo bw'icyubahiro cyangwa se umwanya abantu bari ndetse hakabaho n'icyizere abantu bakakugirira icyizere akenshi usanga rimwe na rimwe abo ngabo bagira icyo cyizere abo ngabo bafite izo mbaraga abo ngabo barimo gutanga ubwo bufasha bagira gutya bakabikoresha mu buryo bwo kugira ngo bo bishimishe hari ukuba yabikora nyine akaba igikorwa cyakozwe hakabaho wenda guhohotera umuntu ariko no kumukangisha yuko azabikora mwumvise ko hariya uriya yavugaga ati niba wibeshye ukabivuga nzabimisha iki nzabimisha inkunga bisobanuye yuko nubwo batayibimye ariko yabikoresheje nk'intwaro kugira ngo akore iki akomeze akore cya gikorwa ariko nanone ananagihishire ntabashe guhana ibyo rero bikaba ari ikibazo ndetse biranabujijwe no ku rwego mpuzamahanga ntago ari ukuvuga inkambi imwe cyangwa se umuryango umwe w'abantu oya hariyo amabwiriza n'amategeko mpuzamahanga ahana ibyo bikorwa noneho byagera rero ku miryango ubwayo iyo ngiyo ibifite ubwo butumwa bwo gufasha nayo ubwayo ibigomba ndetse inategetswe guhana no gukurikirana ibyo bikorwa iyo bikozwe
murakoze cyane hanyuma hari undi mutumirwa wacu yabaye bize nkeka ko ibintu byose mwanditse kuri Facebook yaba ari nk'ibibazo mwagiye mwibaza ibiki byose nika ko nabyo biza abiha gaciro nabonye asa nkaho abyandika buriya azagerageza wenda babicishemo amaso kuko nibitekerezo ngira ngo batanga hano tugere ahantu tubibika ku buryo byaba ari nk'ibibazo biri specific tugenda tubibohereza mu kareba mukagira icyo mwakora ngira ngo nawe hari icyo wongeraho ku byo aba badukurikira bavuze bashingiye kuri ku butumwa bukubiye muri aka gakino hanyuma tugane ku musozo
urakoze eri akivuzeho mu kanya ariko nashaka kugisubiramo nanjye n'icyuko umwana wese uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yumvikana kugira ngo umugore imibonano mpuzabitsina ntabwo afatwa ku ngufu arasambanywa ntabwo ushobora kuvuga ngo yaje ngo turabyumvikana oya igikorwa cyose umugore cyitwa gusambanywa nta rwitwazo na rumwe ushobora kubona iki ngiki rero ni ikintu abantu bagomba kwitaho kandi bakakirinda kubera ko gifite n'ibihano bikakaye cyane urakoze
Murakoze cyane tugana ku musozo sinzi niba wenda Brigitte ari cyusorezaho ku bijyanye n'ubundi butumwa wenda buri imbere ye hanyuma tugasoza
mu gusoza no gushimira abadukurikiye no gushimira abasanzwe badukurikira ariko kandi tunabashimira namwe hano ubuyobozi bwa Radio Nyagatare ndetse n'abakozi n'abo mwatwakiriye n'ukuri twishimiye ubufatanye bwanyu muradufasha muri byinshi kandi namwe mwifasha kandi dufasha abanyarwanda dukomeze dufatanye muri iki gikorwa ndetse no mu bindi ariko cyane cyane muri iki cyatuzinduye cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishimisha mubiri twongera kubararikira izindi kinamico ngufi turimo kubategurira bazakomeza gukurikira muri ibi byumweru biri imbere kandi tuzongera tugaruke nk'uko nabibabwiye tubiganireho nongeye gushishikariza rero uruhande rw'abagore n'abakobwa ni ukuri ubu butumwa bugenewe buri wese ariko by'umwihariko nabo barabukurikira bajye batanga n'ibitekerezo hari ibitekerezo birimo bitangwa bitabaturutseho ariko nabo bakeneye gutanga ibitekerezo tukumva uruhande rwabo uko rumeze turakomeza kubashimira
murakoze cyane mbashimire cyane wenda ku ruhande rw'urunana mbashimire cyane wenda kuri creativity mwa mwagize yo guhimba n'ibintu bijyanye n'ubuzima busanzwe kandi nshimire cyane eri muri YWCA harya mu Kinyarwanda ni
mu Kinyarwanda n'ubundi tubivuga muri rusange ni umuryango ugamije guharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa
murakoze cyane kandi nizera ko muzakomeza gutekereza ko kuri uwo mushinga kubera yuko ihoterwa ryo riragaragara dukurikije ibitekerezo byatanzwe byo rirahari ahubwo ngira ngo nukongera imbaraga kugira ngo ricike.
Murakoze cyane
ngaye ngo ko rero ni Radio Nyagatare by'umwihariko rero ni udukino tumaze iminsi twumva tugiye dutandukanye ubu ngubu tumaze kumva udukino tubiri tw'urunana ni kufatanye rero bw'urunana ndetse na RBA tuzajya dukurikira buno butumwa igihe cyose buzaba buhari tuzajya tuganiraho kandi turusheho kurandura iri hohoterwa. Ngaye nguko rero mu kanya gato cyane gahunda za Radio Nyagatare zirakomeza kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Mu kanya gato cyane ni Friday Vibration Show reka mbashimire cyane kandi abatumirwa bacu muze kugira ibihe byiza.
Murakoze namwe.
Murakoze cyane.
Chimigo bo 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 b